And then I see them from heaven, I see them running over the earth, all over the earth, after I have spoken with the horsemen also. And that's why I normally come back to the earth and now give the prophecy. And say there is war coming. There is bloodshed coming. And then you see starting all the way from Libya, Syria, Iraq. They call it sometimes the Arab Spring or whatever. But you see the bloodshed that begins to pour. So now this is amazing.
Kwa hivyo sasa hii ya shangaza.
That God's way of intervention
ya kwamba njia ya Mungu kuingilia kati
into the conflict between good and evil.
Katika mapigano kati ya mema na uovu.
The fight between Christians and the world.
Upita kati ya Wakristo na dunia.
The fight between those that follow Christ and the demons that the devil is fronting to them.
Vita kati ya wale ambao wanamfuata Kristo na yale mapepo ambayo shetani.
You see, now the Lord takes the church into safety. And then he unleashes the wrath so that he can also have his say. In other words, I have been listening to what you are saying. And I knew that he that created the ear does hear. And that one day I will give my response. And then the response is unbearable. The first one is persecuting anybody attempting to worship Jesus in holiness. The second one, you see a red horseman coming and he is given from heaven a big sword, a espada grande,
a
great sword.
Wapili unaona kwamba ni mpanda farasi mwekundu anayekuja na anapewa upanga mkubwa kabisa kutoka mbinguni.
That sword is for bloodshed.
Huo upanga ni kwa ajili ya umwagaji damu.
The red color talks about the pouring of blood, bloodshed.
Ile rangi nyekundu inazungumza kuhusu umwagaji wa damu.
That sword is for doing destruction and war.
Hiyo upanga ni wa kufanya maharibifu na vita.
And the larger the sword, the greater the devastation.
Na kadri upanga ulivyo mkubwa ndivyo ulivyo maharibifu yalivyo makubwa.
God is finally answering rebellion. He's proving to them, I am God. You say that you believe in evolution. That you don't believe you were created. You believe in astrophysics. The theory of the Big Bang. You believe in the theory of random chaos. There was some randomness and then an atom was formed, a human being grew from it. You are saying that God did not create you. But finally I have responded. To make you understand, I am God. And I am the one that created you. And all I've been waiting for is for you to receive Jesus and repent. So look at the response, the intervention of heaven. And you see that these horsemen already they are very connected, the ministry of he that speaks with you. That's why I prophesy the coronavirus, which is related to the fourth one, and then it comes to pass. That's why I prophesy, even recently I said, I see global poverty coming, dilapidation, windows people cannot repair, and just depravity and famine and hunger. Global poverty, devastation, and ravaging. And I see watchmen, for example, the vision I gave you, in that vision you see a watchman is lying there asleep like this, and the owner of the house comes, finds him asleep. And wakes him up, say, you didn't eat today, what's going on, are you okay? And he said, I've not eaten for 2 days. And when the owner of the house is opening the door, the door is ravaged, it's just a matter of chains, pangla, pangla, some chains. He pushed like this and opened. And then he has to support the door, it will fall.
Na sasa huo mlango umeharibika kabisa, ameushikilia tu na minyororo.
Ravaging poverty is coming to the earth.
Njaa ya kuangamiza inakuja duniani.
Ravaging depravity is coming to the earth.
Ukosefu unaangamiza unakuja duniani.
Ravaging unemployment.
Kutoajirika kukubwa kabisa.
Depravity. But everybody can tell
lakini kila mtu anaweza
that
kuona.
Ever since I gave that prophecy when the Lord spoke,
ya kwamba tangeni lipopeana unabii huo wakati Bwana alipo.
Many airlines have laid off workers.
Kampuni nyingi kabisa za ndege zimefungwa.
Many all universities are closed actually.
Vyo vyote vikuu vimefungwa.
Schools are closed.
Shule zimefungwa.
People, things are headed to that direction.
Mambo yanaelekea katika upande huo.
The rider of the black horse.
Upande farasi wa farasi mweusi.
So each one of them when God was releasing, I was there.
Kwa hivyo kila mmoja wao wakati Bwana alikuwa anawaachilia nilikuwa pale.
So you can tell they are connected to these two prophets. That's why I give the prophecy and then the horsemen begin to greet the earth. Greet.
Hivyo basi unaweza kutambua ya kwamba wameunganika kabisa na hawa manabii wawili. Kwa hivyo ninapeana unabii, halafu sasa wale wapanda farasi wanaanza kusalimia dunia.
That means the Lord is giving a window, panoramic window.
Hiyo sasa inamaanisha kwamba Bwana anapeana dirisha la mtazamo.
To this generation.
Kwa kizazi hiki.
And saying.
Na kusema.
Through this window, look what is coming.
Kupitia kwa dirisha hili, tazameni kile ambacho kinakuja.
And if you are wise.
Na iwapo mnabusara.
Receive Christ Jesus as Lord and Savior.
Mumpokee Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi.
And be born again. Properly. That when the Lord comes to evacuate his own beloved, you may be found among the number that climb the glorious stairs of the cloud that I saw just a few hours ago today.
Pate kukua hesabu miongoni mwa hesabu wa wale watu ambao watazikuwa zile ngazi za utukufu ambazo niliona masaa machache tu leo hii.
If the explosion in Lebanon,
iwapo mlipuko kule Lebanon,
the Haiti earthquake,
tetemeko la Haiti,
a little glimpse the Lord is giving you on what is coming to the earth,
nikionjo kidogo tu cha kila ambacho Bwana anawapatia kuhusiana na kila ambacho kinakuja duniani,
courtesy of these two prophets,
kuzingatia tu hawa manabii wawili,
when the rapture takes place, then you don't need to be a rocket scientist or Albert Einstein.
Basi huhitaji kuwa mwanaroketi wa sayansi ama msomi zaidi.
You don't need to be a genius.
Hauhitaji kuwa msomi.
To understand.
Kuelewa.
That hapana.
Ya kwamba hapana.
The right decision.
Uamuzi bora.
Is to stay away from such danger.
Ni kukaa mbali kabisa na hatari ya namna hii.
By receiving Christ Jesus.
Kwa kumpokea Kristo Yesu.
And being born again properly.
Na kuokoka ipasavyo.
Not the salvation you see in Nairobi here in the churches.
Sio wokovu ambao unaona Nairobi hapa ndani ya makanisa.
Where they are born again today on Sunday, tomorrow you meet them at work, even you see the way they are conducting themselves in the office, you cannot believe he's born again.
Mahali ambapo leo hii
he is not born again. When you look at him in the office flirting around with girls and everything.
Wakati ambapo ameokoka leo hii Jumapili, lakini kesho ukimuona afisini mpake jinsi ambavyo anafanya,
utafikiria ni ameokoka.
Utafikiria ameokoka
jinsi anacheza cheza na wasichana pale kingono kwa njia mbaya sana.
Jinsi akicheza cheza na wasichana pale kingono kwa njia mbaya sana.
No,
hapana.
He saying,
anasema
that to be born again properly,
ya kwamba kuokoka ipasavyo,
in order to avoid sliding into the dispensation whose glimpse you have just watched today,
ili kwamba muepukane na kuingia katika majira ambayo kionjo chake mmeona tu leo hii,
the dispensation of the tribulation,
majira ya dhiki.
What does it mean to be born again properly? We are going to see tonight.
Je, inamaanisha nini kuokoka ipasavyo? Tutaona usiku wa leo.
It means,
inamaanisha,
to be holy.
Kwa mtakatifu.
He says be holy,
anasema iweni watakatifu,
for I am holy,
kwa maana mimi ni mtakatifu,
says the Yahweh of hosts,
anasema Yahweh wa majeshi,
says the Lord of hosts,
anasema Bwana wa majeshi.
And that's why this is a very classic time, a very quality time in the church. When we are number one globally like this, we really can reach everybody all and sundry.
Na ndio sababu huu ni wakati uliomwafaka kabisa, nyeti kabisa kwa kanisa, wakati ambapo tuko nambari moja kote kote ulimwenguni, tunaweza kufikia kila mmoja kwa jumla.
That everybody may get a chance to hear what the Lord Yahweh is saying to the earth.
Ili kwamba kila mtu apate fursa fursa ya kusikia kila ambacho Bwana Yawe anasema kwa dunia.
And be given an opportunity to repent and receive Jesus.
Na kupewa nafasi ya kutubu na
kumpokea. And believe the gospel.
Na kuamini injili.
And so he say.
Na kwa hivyo anasema.
That to the Lord.
Ya kwamba kwa Bwana.
The rapture is so key.
Unyakuzi ni nyeti kabisa.
The gathering of the saints into glory.
Kwa kusanya wateule kuingia katika utukufu.
The holy saints.
Wateule watakatifu.
Those who are in repentance and holiness.
Wale ambao wako katika toba na utakatifu.
It is so key.
Ni nyeti kabisa.
Why?
Kwa nini?
Because for him.
Kwa sababu kwake yeye.
That is an opportunity.
Hiyo ni fursa.
To get involved.
Ili kuhusika.
In this ongoing pandemic of sin.
Katika hili janga la dhambi.
That is going on the earth.
Ambalo linaendelea duniani.
And begin to purge the earth of sin.
Na kuanza kusafisha.
Purge of sin from the earth.
Na kuanza kuondoa dhambi kabisa kwa dunia.
And that's why you see after the book of Revelation chapter 4.
Na mnaona ndio sababu mnaona baada ya kitabu cha Ufunuo sura ya 4.
When the church has been taken away.
Wakati ambapo kanisa limeondolewa.
Then now chapter 6 which is away from 4. Chapter 6 later now. You see what happens there.
Unaona sasa baadaye kwenye sura ya 6.
Which means chapter 4 comes first, rapture comes first.
Ambayo inamaanisha kwamba sura ya 4 inakuja kwanza, unyakuzi huja kwanza.
But I have announced this to you forever.
Lakini nimewatangazia hii milele.
That is tremendous to see what is coming.
Ya kwamba ni ajabu kabisa kuona kile ambacho kinakuja.
Verse 4 Revelation chapter 6.
Mstari wa 4 kitabu cha Ufunuo sura ya
6. Verse 3.
Mstari wa 3.
When the lamb opened the second seal.
Wakati mwana kondoo alipoivunja lakiri ya pili.
I heard the second living creature say, come.
Nikamsikia yule kiumbe mwenye uhai wa pili akisema njoo.
Verse 4 Revelation 6.
Mstari wa 4 kitabu cha Ufunuo sura ya 6.
Then another horse came out.
Ndipo akatokea farasi mwingine.
A fiery red one.
Wa rangi nyekundu.
His rider was given power to take away peace from the earth.
Yeye aliyekuwa amempanda akapewa uwezo wa kuondoa amani duniani.
And make men slay each other.
Na kuwafanya watu wauane.
So he is a spirit.
Kwa hivyo ni roho.
He does not slay people, he does not slaughter.
Yeye hawachinji watu.
But he causes men to slaughter one another.
Lakini anawasababisha watu wauane.
And because his sword is large.
Na kwa sababu upanga wake ni mkubwa.
And painted with blood.
Na umepakwa damu.
So there is a massive slaughter between men on one another.
Kwa hivyo kunayo machinjo makubwa kabisa baina ya wanadamu mmoja.
Look at what is coming to the earth.
Angalia kile ambacho kinakuja duniani.
Are you still remaining on the earth?
Je, bado unabaki duniani?
And it says to him was given a large sword.
Na akasema ya kwamba kwake yeye akapewa upanga mkubwa.
By who?
Na nani?
By the Lord Yahweh.
Na Bwana Yahweh.
So these are the judgments of the Lamb.
Kwa hivyo hizi ni hukumu za mwana kondoo.
Verse 5.
Mstari wa 5.
When the Lamb opened the third seal.
Mwana kondoo alipoivunja lakiri ya 3.
I heard the third living creature say, come.
Nikamsikia yule kiumbe wa 3 mwenye uhai akisema njoo.
I looked and there before me was a black horse.
Nikatazama na mbele yangu alikuwepo farasi mweusi.
His rider was holding a pair of scales in his hand.
Yeye aliyekuwa amempanda alikuwa na mizani mkononi mwake.
And I heard what sounded like a voice from among the four living creatures saying,
ndipo nikasikia kile kilichokuwa kama sauti katikati ya wale viumbe wanne wenye uhai ikisema,
a quart of wheat for a day's salary, a day's wage.
Kipimo kimoja cha ngano kwa mshahara wa kibarua ya siku moja.
For a denarius.
Kwa ajili ya dinari.
But three quarts of less nutritional barley.
Lakini vipimo vitatu vya shairi isiyo na lishe bora.
Because wheat is more expensive than barley.
Kwa sababu ngano ni ya gharama kabisa kuliko shayiri.
So a quart of wheat for a day's wages.
Kwa hivyo kibaba kimoja cha ngano kwa mshahara wa siku moja.
But three quarts of barley for a denarius, for a day's wage.
Lakini vibaba vitatu vya shayiri kwa mshahara wa siku wa kibarua siku moja.
And the Lord was saying this in the context of the Jewish family, the Hebrew family.
Na Bwana alikuwa anasema hii katika muktadha wa familia ya Kiyahudi.
The Hebrew family on an average have between 9 to 10 or 12 people.
Katika familia ya Kiebrania kwa kujumla ni watu baina ya watu 9 hadi 12.
But you know too well.
Lakini mwajua vyema kabisa.
That in the measurements of the Bible.
Ya kwamba katika vipimo vya Biblia.
A quart of wheat.
Kibaba cha ngano.
Is just enough wheat for one person to eat for one day.
Ni ngano ya kutosha tu kwa mtu mmoja kula kwa siku moja.
And so now.
Na kwa hivyo sasa.
If you always go to work to feed 10 people in that household.
Iwapo kila wakati unaenda kazini kulisha watu 10 katika nyumba hiyo.
The same salary has been buying enough food 10 quarts for the 10 people.
Mshahara huo huo umekuwa ukinunua chakula cha kutosha vibaba 10 kwa watu 10.
But now you can only purchase one.
Lakini sasa inaweza kununua tu moja.
That tells you that the rider of the black horse.
Hiyo inakwambia kwamba mpanda farasi wa farasi mweusi.
He is bringing famine.
Analeta njaa.
And is bringing that through inflation. Inflation.
Na analeta hiyo kupitia kuongezeka kwa
bei. There will be a shortage of food and the prices go up.
Kutakuwepo na upungufu wa chakula nazo gharama zitaenda juu.
It will be because of the economic collapse.
Itakuwa kwa sababu ya kuporomoka kwa
uchumi. And in the great tribulation it will be worse.
Na katika dhiki kuu itakuwa mbaya zaidi.
Because this one that you see going to Lima, Peru and commanding heaven and heaven opens and rain comes.
Kwa sababu hawa ambao mnaona wakienda kule Lima, Peru na kuamrisha mbingu kufunguka Lima, Peru na mvua inakuja.
In the great tribulation.
Katika dhiki kuu.
They still have authority over the heavens.
Bado wanayo mamlaka juu ya mbingu.
And because now the church is here.
Na kwa sababu sasa kanisa liko hapa.
The bride of Christ.
Bi harusi wa Kristo.
The faithful saints.
Wateule watakatifu.
At this hour.
Kwa wakati huu.
They can only open heaven.
Wanaweza kufungua tu
to demonstrate their authority over heaven.
Ili kudhihirisha mamlaka yao juu ya mbingu.
But in the great tribulation.
Lakini katika dhiki kuu.
They will do the same thing.
Watafanya jambo.
Commanding heaven.
Kuamrisha mbingu.
But shutting it for 3.5 years.
Lakini kuifunga kwa miaka mitatu.
So you can imagine the food shortage. Even the shortage of drinking water. That's why some of them, when they are taken into heaven, they will never thirst again. The Lord says, and they will never thirst again.
Ndio sababu baadhi yao watakapochukuliwa mbinguni Bwana anasema kwamba hawataona kiu kamwe.
Ai. So you understand.
Kwa hivyo unaelewa.
That the intervention of God.
Ya kwamba kuingilia kati kwa Mungu.
Is severe wrath of the Lamb.
Ni ghadhabu kali sana ya Mungu.
He wants to have his say.
Anataka kuwa na usemi wake.
He wants to talk to all the rebellious.
Anataka kuzungumza na wote wa
that have rejected Jesus for so long.
Ambao walikuwa wamemkataa Yesu kwa muda mrefu
sana. And the Lord has been in long suffering.
Naye Bwana amekuwa akisubiri.
So much patience.
Amekuwa na uvumilivu.
Waiting for them to come to the knowledge of the Christ.
Akiwangojea waje katika ufahamu wa Kristo.
That they may repent.
Ili kwamba wapate kutubu.
And not go to hell.
Na wasiende jehanamu.
And he goes on to say.
Naye anaendelea kusema.
A quart of wheat for a day's wages.
Kibaba kimoja cha ngano kwa mshahara wa kibaru.
And 3 quarts of barley for a day's wages. And then he says, and do not damage the oil and the wine. Then verse 7. When the Lamb opened the fourth seal, I heard a voice from among the four living creatures say,
wakati mwanakondoo alipoivunja lakiri ya nne nikasikia sauti ya
yule. I heard the voice of the fourth living creature say,
nikasikia sauti ya yule kiumbe wa nne mwenye uhai ikisema,
come.
Joe.
I looked and there before me was a pale horse.
Nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mwenye rangi ya kijivujivu.
And its rider was named Death.
Na yeye aliyempanda huyo farasi aliitwa Mauti.
And Hades was following him close by, behind.
Naye kuzimu alikuwa akimfuata nyuma yake kwa karibu.
They were given power.
Na wakapewa nguvu.
To kill over a fourth of the earth.
Kuwa robo ya dunia.
That's 2 billion people.
Hiyo ni bilioni mbili ya
watu. To kill by the sword.
Kuwa kwa upanga.
By famine.
Kwa njaa.
By plague.
Kwa magonjwa.
And the wild beasts.
Na kwa wanyama.
So do you understand where the prophecy I gave of the coronavirus? So now you understand where it logs in.
Hapo sasa mnaelewa mahali ambapo unabii niliopeana wa virusi vya corona unaingia ndani.
It logs under the fourth horseman, the pale horse.
Uko chini ya farasi wanne, farasi wa kijivujivu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And the Lord is giving you a glimpse.
Naye Bwana anawapatia kionjo.
Through the coronavirus.
Kupitia virusi vya corona.
The mortuaries are full.
Mochari zimejaa.
There are mass graves all over the earth.
Kuna makaburi mengi kabisa kote kote duniani.
People are being buried without their loved ones.
Watu wanazikwa bila wapendwa wao.
The lorries are pouring dead bodies into holes.
Malori yanamwaga maiti katika
mass graves. And the Lord is saying,
naye Bwana anasema,
that should be a cue to you, a cue, a signal to you.
Ya kwamba hiyo yapaswa kuwa ishara kwenu.
That you should avoid what is coming.
Ya kwamba mapaswa kuepukana na kile ambacho kina.
Because God is going to intervene.
Kwa sababu Mungu anaenda kuingilia kati.
In a manner never seen before.
Katika njia ambayo haijawahi kuonekana kabisa.
And he goes on to say.
Naye anaendelea kusema.
that one quarter of the earth. Can you imagine? So the ferocious horsemen of God, the horsemen of the apocalypse, I have prophesied all of them. And you know, when somebody may have asked, but how? People have been saying things for many years. How? You say now the pale horse is released? What shall? It's easy to say. What? How shall we know? But now you can see the coronavirus. The Lord uses that to confirm and affirm to you that yes, indeed, the two prophets stood before the throne of God at the breaking of the fourth seal and the release of the fourth horseman. Because now look, the devastation of coronavirus. Until in the US they cannot conduct elections the way they used to do. They are now talking about mailing in ballots.
Hey,
they cannot do political campaigns. They cannot. They cannot do political campaigns. They open a school like this. Here 20 infected on that day. They close it again. They cannot do political campaigns for the presidential elections in the US happening in November this year. Because it's too deadly. You have to consider the safety of the citizens first. And so now, they are saying they will mail in the ballots through the postal service. But that is too porous. That is very compromised. And then the postal service said just 2 days ago that even then they are not able to transmit all the ballots. A large number of it will not reach. So the coronavirus has literally crippled man on what he used to call his priorities. They used to say, no, elections are priorities. I'll talk about Jesus later. This is priority. He has rubbished them now. He has crippled that. Cannot do political campaigns. Cannot even go to vote because people will be infected, they will die. I tell you. Now then people know that what I said was right. I have stood before the Lord. I have seen the release of the pale horse. And then I called down the cloud of Yahweh to prove to you that everything I ever said, it is true. He came to stamp it like this with a seal.
What it
says, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those that had been slain because of the word of God and the testimony of Jesus they had maintained. They called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Then each of them was given a white robe. That is very powerful. Look at this now. They have just been killed in the great tribulation. And already their souls have been given express land. They have been given express processing into the kingdom of God. And they are under the altar of the Lord. Inside heaven. And they are crying out to the Lord, how long, sovereign Lord? Until you avenge our blood by judging the inhabitants of the earth, the rebellious. So now, They were given a robe.
Walipewa joho.
First of all, you can tell
kwanza kabisa unaweza kuona
that when they were slaughtered for
ya,
the gospel,
ya kwamba walipochinjwa kwa sababu ya injili,
their bodies were dumped on the earth or buried.
Mili yao ilitupwa hapa duniani walizikwa.
And the Lord calls that our sleep.
Na Bwana anaita hiyo kulala usingizi.
But it's amazing.
Lakini yashangaza
that they are given a garment.
Ya kwamba wanapewa vazi.
Which means there is a transitory body they get.
Kumaanisha kwamba kunayo mwili wa mageuzi ambao wanapata.
They are given a garment.
Wanapewa vazi.
Meaning there is a glorious body they have.
Kumaanisha kwamba kuna mwili wa utukufu walionao.
There's so much inside here.
Kuna mengi kabisa hapa ndani.
But it's amazing the slaughter that is coming.
Lakini yashangaza kabisa machinjo ambayo yanakuja.
And that is what the Lord is raising before you.
Na hicho ndicho Bwana anainua mbele zenu.
That there is a significant slaughter coming.
Ya kwamba kuna machinjo makali yanayokuja.
And he say,
na anasema,
that how long, sovereign Lord,
ya kwamba hadi lini e Bwana mwenyezi,
holy and true,
uliye mtakatifu na wa kweli,
until you judge the inhabitants of the earth,
hadi utakapowahukumu wakazi wa dunia,
and avenge our blood,
na kulipiza kisasi damu yetu.
Then each one of them was given a white robe,
kisha kila mmoja wao akapewa joho jeupe,
and was told to wait a little longer,
na wakaambiwa ongoje kwa muda kidogo zaidi,
until the number of their fellow servants and brothers and sisters to be killed as they had been killed was completed.
Mpaka idadi ya ndugu zao na watumishi wenzao watakaouawa kama wao walivyouawa itakapotimia.
Do you understand why the Lord removes his faithful church from the earth?
Je, mnaelewa kwa nini Bwana ataliondoa kanisa lake la uaminifu duniani?
Then he goes on to say,
alafu anaendelea kusema,
I watched as the lamb opened the sixth seal.
Nikaangalia wakati mwanakondoo alipoivunja lakiri ya sita.
And there before me, and there was a great earthquake.
Na pakatokea tetemeko kuu la
ardhi. And this is a global earthquake. The sun turned black like a sackcloth and made of goat hair, and the whole moon turned blood red, and the stars in the sky fell off to the earth. Very soon we are going to present to you the collision of the neutron stars. It is not a joke, but to talk about the stars coming to fall to the earth,
lakini,
on the earth.
Lakini kuzungumza kuhusu nyota ambazo zinakuja kuanguka duniani.
What a blast.
Ni mlipuko wa namna.
The blast in Lebanon will feel like nothing, will sound like nothing.
Mlipuko wa Lebanon utaonekana kama sio kitu.
What a blast.
Ni mlipuko wa namna.
With all the temperature of the stars.
Na ule joto yote ya nyota.
Hotter than the sun.
Yenye moto kabisa, yenye joto kuliko jua.
To come and blast a city on the earth.
Kuja na kuboromosha kabisa mji duniani.
Boromosha ama kupasua.
Na kuja na kupasua kabisa mji
duniani. To blast a city on the earth.
Kupasua mji duniani.
That is not easy.
Hiyo sio rahisi.
And so it's better you prepare, you believe the gospel, receive Christ, let's get going.
Hivyo basi ni afadhali mjiandae, mpokee injili, mpokee Yesu, wacha tuende.
And the star fell in the sky. The stars in the sky fell to the earth.
Nazo nyota zilizo angani zikaanguka ardhini.
As let unripe figs drop from fig trees when shaken by a strong wind.
Kama vile matunda ya mtini yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wake unapotikiswa na upepo mkali.
The sky receded like a scroll.
Anga ikatoweka kama gombo.
Rolling up.
Isokotwavyo.
Every mountain and island was removed from its place.
Na kila mlima na kila kisiwa kikaondolewa mahali pake.
Then the kings of the earth.
Ndipo wafalme wa dunia.
The princes.
Watoto wote wa
the generals.
Majemadari.
The rich.
Matajiri.
The mighty.
Wenye nguvu.
And every slave and every free man.
Na kila mtu mtumwa na mtu huru.
They hid in caves.
Wakajificha katika mapango.
And among the rocks of the mountains.
Na kwenye miamba ya milima.
Remember, the mountains are shaking.
Kumbuka milima inatingika.
But you are going to run to that shaking mountain and say, it rather crash on me than to be open here.
Lakini utaenda kukimbilia huo mlima ambao unatingika kabisa kabisa na kusema ya kwamba afadhali huu uniangukie na kuniua hapa.
And they called unto the mountains.
Ndipo wakaitia milima.
And the rocks.
Na miamba.
Fall on us.
Tuangukieni.
And hide us from the face.
Mukatufiche na uso.
Of him who sits on the throne.
Wake yeye aketie kwenye enzi.
And from the wrath of the Lamb.
Na mkatuepushe na ghadhabu ya mwana kondoo.
For the great day of their wrath.
Kwa maana ile siku kuu ya ghadhabu yao.
Has come.
Imewadia.
Has arrived.
Imefika.
And who can stand?
Nani nani atawezaye kustahimili?
So that is the intervention God brings in order to vanquish sin. in order to neutralize wickedness.
Hivyo basi hiyo ndio kuingilia kati ambako Mungu anaileta ili kwamba kushinda kabisa uovu.
To neutralize rebellion.
Ili kushinda kabisa
uovu. So this rebellion you see in the church right now.
Hivyo basi uasi huu ambao mnaona na kanisani sasa hivi.
In the name of apostasy.
Katika jina la mwanguko wa imani.
This rebellion is too deadly.
Huu uasi ni wa kutisha hatari.
Because if it will cause them to miss holiness and miss the rapture.
Kwa sababu iwapo itawasababisha wakose utakatifu na kukosa unyakuzi.
Then they will slide into this.
Hivyo basi wataingia kwa hii.
And this is totally unbearable.
Na hii ni ya kutostahimilika kabisa.
And so he's saying the rapture is an opportunity for him also now to step in and join the conflict.
Hivyo basi anasema ya kwamba unyakuzi kwake yeye ni nafasi yake ya kuingia ndani na kupigana kabisa vita hivyo.
In order to prove.
Ili kwamba kudhibitisha.
That Satan.
Ya kwamba shetani.
Can never win.
Kamwe kabisa hawezi kushinda.
That Satan.
Ya kwamba shetani.
Can never defeat God.
Kamwe kabisa hawezi kumshinda
to
Mungu.
To prove.
Kudhibitisha.
That holiness.
Ya kwamba utakatifu.
Must always win.
Ni lazima kila wakati ushinde.
The salvation.
Ya kwamba wokovu.
Will win.
Utashinda.
And in the Swahili they say, upende usipende, whether you like it or not.
Na kwenye Kiswahili wanasema upende usipende.
Upende if whether you like it or not. Holiness and Christian salvation must win.
Upende usipende utakatifu na wokovu wa Kikristo lazima ushinde.
What a powerful time, blessed people.
Ni wakati wa nguvu namna gani watu wabarikiwe.
And if you read the book of Revelation chapter 22:11, it says the continuity of character.
Na ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 22:11 anasema kwamba kuendeleza kwa tabia.
That those who are wicked will continue in wickedness until they enter hell.
Ya kwamba wale ambao ni waovu wataendelea katika uovu wao hadi waingie.
And those who are righteous will continue in righteousness until they enter heaven.
Na wale ambao ni wenye haki wataendelea katika uhaki hadi waingie mbinguni.
Daniel chapter 12 verse 10.
Danieli sura 12 mstari wa 10.
Continue to illuminate, highlight the continuity of character saying, be careful, don't play around with sin, chronic sin.
Inaendelea kuangazia ile kuendeleza kwa tabia na kusema ya kwamba usijaze.
Sin can become chronic.
Dhambi inaweza kuwa sugu.
Don't play around with this sin apostasy you see in the church.
Usichezecheze na hii dhambi na mwanguko wa imani ambayo mnaona kanisani.
Because sin can become chronic.
Kwa sababu dhambi inaweza kuwa sugu.
Where now you continue in the continuity of that character.
Mahali ambapo sasa utaendelea katika kuendelea kwa hiyo tabia.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so this generation is being called upon.
Na kwa hivyo kizazi hiki kinaitwa
to repent.
Katika toba.
And receive Christ.
Na kumpokea Kristo.
Now.
Sasa.
I want to enter. It's already midnight.
Tayari ni saa 6 usiku.
I wanted to enter the message of the Lord.
Nilitaka kuingia katika ujumbe wa Bwana.
I don't know if you give me time, it's a long message but it's very important.
Ni ujumbe mrefu kabisa lakini ni wa muhimu.
I wanted to enter the message of the Lord.
Nilitaka kuingia katika ujumbe wa Bwana.
I'm saying the message of the day, all this together belongs to the Lord, the instruction of God, but I'm saying that the message I set out for you, this was introduction.
Nilitaka kuingia katika ujumbe ambao nilikuwa nimewawekea kwa ajili ya ninyi leo hii.
But I see it's already midnight in a very shocking way.
Lakini naona tayari ni saa 6 usiku.
Can I just begin a little bit?
Ninaweza kuanza tu kidogo.
Because people are going to work tomorrow, right?
Kwa sababu watu wanaenda kazini kesho.
This morning, brother.
Asubuhi ya leo.
But anyhow,
lakini hata hivyo,
I now want to talk about the rapture of the church.
Sasa ninataka kuzungumza kuhusu unyakuzi wa kanisa.
The rapture of the church.
Unyakuzi wa kanisa.
Because we have seen some things.
Kwa sababu tumeona mambo kadhaa.
That can now instruct our conversation.
Ambayo sasa yanaweza kuagiza mazungumzo yetu.
I want to now talk about the rapture of the church.
Sasa ninataka kuzungumza kuhusu unyakuzi wa kanisa.
And turn with me the book of Revelation chapter 4.
Geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4.
Time can fly. I'm very shocked it's midnight. Revelation chapter 4 he says.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 4 anasema.
After this,
baada ya haya,
I looked and there before me was opened in heaven.
Nilitazama na
again I looked before again after this, behold a door was opened in heaven. I was reading another version from my head. Because I'm in a hurry. After this I looked and behold a door was opened in heaven.
Baada ya mambo haya nilitazama nami nikaona mbele yangu mlango ulio wazi mbinguni.
And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither.
Nayo ile sauti niliyokuwa nimeisikia hapo kwanza ikisema nami kama tarumbeta ikasema njoo hapa juu.
And I will show thee things which must hereafter must be hereafter. Let me read the other version.
Nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kutendeka.
Again, we are still on Revelation chapter 4.
Bado tuko katika kitabu cha Ufunuo sura ya
4. He says, after this I looked and there before me was a door standing open in heaven.
Anasema baada ya mambo haya nilitazama nami nikaona mbele yangu mlango ulio wazi mbinguni.
And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet.
Nayo ile sauti niliyokuwa nimeisikia hapo kwanza ikisema nami kama tarumbeta.
Said.
Ikasema.
Come up here.
Njoo hapa juu.
And I will show you what must take place after this.
Nami nitakuonyesha yale ambayo hayanabudi kutukia baada ya haya.
And I explained to you the other time.
Nami niliwaelezea wakati ule mwingine.
That after this referred to all those events in chapter 1, chapter 2, chapter 3 of the book of Revelation.
Baada ya hii inamaanisha matukio hayo yote kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, ya pili na ya tatu.
When he was conversationing with the church.
Wakati alipokuwa anazungumza pamoja na kanisa.
And preparing the church.
Na kuandaa kanisa.
And instructing the church on how to prepare for the rapture, the coming of the Messiah, the kingdom of God.
Na kuliagiza kanisa ya jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi kuja kwa Masiya ufalme wa Mungu.
Verse 2 says.
Mstari wa pili anasema.
At once I was in the spirit.
Ghafla nilikuwa katika roho.
And there before me was a throne in heaven.
Na hapo mbele yangu kilikuwepo kiti cha enzi mbinguni.
And verse 2 in King James says, after this I was in the spirit.
Na ghafla nilikuwa katika roho.
And behold,
na tazama,
a throne was set in heaven.
Enzi ilisimikwa mbinguni.
And one sat on the throne.
Na mtu mmoja akakikalia kiti hicho.
So he's talking about a throne set. The other versions say a throne standing.
Na tafsiri zingine husema ya kwamba enzi imesimama.
So he's saying.
Kwa hivyo anasema.
That the moment he enters heaven.
Ya kwamba wakati anapoingia mbinguni.
That the first thing he realizes.
Halafu jambo la kwanza analogundua.
Is that inside heaven.
Ni ya kwamba ndani ya mbingu.
When you enter heaven,
unapoingia mbinguni,
the kingdom of God,
ufalme wa Mungu,
inside heaven,
ndani ya mbingu,
that inside heaven,
ya kwamba ndani ya mbingu,
immediately you enter there,
punde tu unapoingia kule,
the throne of God,
enzi ya Mungu,
is the central feature inside heaven.
Ndicho kitu cha katikati ndani ya mbingu.
Is the most important installation inside heaven. The most important thing in heaven is that when you enter like this, then you realize that the throne is at the center of heaven. And he that sits on the throne, that God is at the center of all the activities of heaven. The God who created heaven and earth is saying that immediately you get into heaven, then you see the throne of God standing, which represents his majesty, his power, his reign, his authority, his splendor. And so he is seated on the throne. And all the activities of heaven have to operate, they have to serve the throne. He that created heaven and earth is, in other words, asking us, even you, Church of Christ, even you, humanity down there on the earth, the earth I created, I created all creation and placed the throne of God at the center of creation, that everybody created must serve the throne of God. Up here in heaven, when you just enter, the first most important installation you see is the throne of God at the center of heaven, the center of life in heaven.
Dhibitisho la kwanza la muhimu kabisa ambalo unaona ni ya kwamba ni enzi ya Mungu mbinguni.
And everybody is serving the throne. And he that sits on the throne.
Na kila mtu anatumikia enzi na yeye aketie kwenye enzi.
So how about you down on the earth, you the nations I created?
Je, ni
Have you also served? Have your lives rotated, gravitated around the throne of God and He that sits on the throne?
Tumikia maisha yenu yamezungukia enzi na yeye akatie kwenye enzi.
Hi.
Hey.
Then there is a problem.
Hivyo basi kunayo shida.
Because in heaven,
kwa sababu mbinguni,
everybody is always thinking about the throne, focused on the throne, serving the throne, worshiping at the throne, praising at the throne, before the throne. Hey.
Kila mtu amelenga kabisa enzi,
serving the throne,
akitumikia,
worshiping at the throne,
akiabudu kwenye enzi.
Praising at the throne, standing
enzi,
before the throne,
enzi,
in the presence of the throne,
enzi,
and He created the earth,
dunia,
expecting that even you on the earth, all your life will rotate, gravitate around the throne of God, serving the throne, worshiping at the throne, praising at the throne, standing before the throne. Hey!
Maisha yenu yote yatazungukia katika enzi, kuitumikia enzi, kuisifu enzi, kusimama mbele enzi, kuabudu enzi.
Is that really what the people of the earth have done with their lives? Hey!
Je, hicho ndicho ambacho watu wa dunia wamefanya na maisha yao?
Okay, let's put the people aside, but is that really what the church of Christ, who knows better, is that what she has done with her life on the earth?
Je, hicho ndicho kanisa ambalo linajua bora sana zaidi
kuliko wengine.
Kuliko wengine. Je, hicho ndicho wamefanya na maisha yao hapa duniani?
There is a problem right away when you read verse 1, verse 2.
Kunayo shida moja kwa moja unaposoma mstari wa kwanza na wa pili.
Because he's saying,
kwa sababu anasema,
when he entered heaven,
alipoingia
mbinguni, and right away was the throne.
Na moja kwa moja kulikuwepo na enzi.
And you see the way the Lord set up his throne.
Na unaona jinsi ambavyo Bwana aliweka enzi yake.
His majesty,
ukuu wake,
was to be able to transmit his power, his reign, his dominion, his authority, his might, his splendor. There is so much. Can you allow me continue tonight? Do you understand why the earth has to repent right away? The rapture is not a joke. The rapture is not a debate. It's not when I want or when I don't want. If I want, I'll take it. Let me think about it. No, it is very central to the God of heaven, to Jehovah Yahweh, my friend. Jehovah Elohim, the Lord of hosts, my friend.
Sio kama nikitaka ama nisipotaka ninaweza kuichukua kitu cha kufanyia mjadala. Hapana, inahusu Jehovah Yahweh, Jehovah Elohim.
Ni muhimu kwake sana.
Ni muhimu.
It is so important to the Lord of hosts.
Ni muhimu sana kwa Bwana wa majeshi.
And so the panoramic window,
hivyo basi dirisha la mtazamo,
through which we see the coming dispensation,
ambapo kwayo tunaona majira yanayokuja,
through which we see the tribulation that you have already tasted, courtesy of these two prophets. You have not tasted tribulation, but you have tasted some of the happenings that will take place there. And the purpose is one, to deter you from sliding into the tribulation. Restrain you from fooling around with your salvation. To restrain you from rejecting holiness. To cause you to awaken your souls to the gravity and seriousness of your Christian salvation. That you may take your Christian salvation very seriously. That you may stop playing around with holiness. That you may center righteousness in your life. Because it will not be good. Because you can see that window that shows you what is coming. It is showing you clips of, showing you coronavirus and the crippling of the earth. It is showing you Haiti earthquake, Chile earthquake,
Nepal,
Mexico, and Peru earthquakes. It's showing you tsunamis, hurricanes, showing you people committing suicide. Mortuary is full. Dead bodies strewn and poured into mass graves. The plague of locusts. That is what that window is showing you. The global economic collapse and loss of jobs. And failing to pay rent. And being thrown out with your family. Because your company laid you off. What is coming, you can see the enormous global economic crisis that is coming in the Great Tribulation, you can see here now. It's already beginning to show you the signs. You're in the middle of paying your mortgage and making your car payments or buying your land. Then all of a sudden you lose your job. And then there is repossession and all what, everything. The distress that is coming has been clearly flashed to this generation that you may make the right choice. What a love from God the Father. And he's saying, you have seen the Beirut explosions. And you are being told that when the neutron star comes and knocks out New York City, and knocks out Frankfurt and Berlin, and knocks out London, and you hear that Sydney is gone, Sydney has fallen, Sydney, Australia has fallen, and then you hear Seoul, South Korea is the one, is the latest, has just fallen also. The Lord is throwing stones to the earth, and those stones are neutron stars, and they're exploding like 1 zillion fold what you know of a hydrogen bomb. Beirut explosion. Bloodshed in wars in Iraq, in Syria, Libya. War everywhere globally, including Mexico, drug wars everywhere. In the Congo, where any country where there is war. And divorces and HIV AIDS you have seen. So that window is now clear of what is coming. But now, I am showing you the panoramic window of another destination. Another location. I'm using the book of Revelation chapter 4 to give you a panoramic window of the kingdom of glory, the new Jerusalem, the powerful mansions, the kingdom where there will be no more pain, no more cancer, no explosions, no more disease, no more mortuaries, no wreath for the dead, no funeral directors, no mourning. Hallelujah.
Hallelujah.
No diabetes, no cancer, no leukemia, no divorce, no unemployment, no warning, say there is a bad weather coming, you need to hide, a tornado is coming. Who would not want to go there? And I'm telling you that in that kingdom, when you just enter like this, and that's why every time he brings me to heaven, you hear me saying, and I stood before the throne of God, and he brought me to his throne. The throne of God is the central item in the kingdom of God. Every life revolves around the throne. There is nobody with a group meeting somewhere drinking busa or doing something else wherever. Hapana, everybody is serving the throne of God and he that sits on the throne.